engihamba naye ngokuhamba naye ukuba indlela inomlomo ngabe yakhuluma kodwa umoya wamuya bubula ngobukhulu bamandla akhe kuyimvelo yakhe ukungamlahli ubuntu. Hey, amen naye endleleni nasebunzimeni ngithime thembe ncika kuye angisange ngimone elahle umuntu sekukuningi engiqoqa ngaye lo Nkulunkulu engihamba naye. Unkulunkulu ngamshiya ubuntu engihamba naye engihamba naye akamlahli ubuntu ayawumlahli ubuntu Nkosi omshiya endleleni idabule nawo amadwala namahlatho onke beka wafisha ihlaso lakho uyakunekekela akakuyekele endleleni. Haleluya ubambekesa kaba ukho namhlanje bagiya ngezinto odlule kuzo. Haleluya ukwethembeka kwakhe kumine kwisizukulwane ngezizukulwane akamshiyi. Shee, yeah, 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 yeah.